abafubuka ennaku zine fujjo amalala enjaga ebikola eddalu n'okwambala yambala
We are very sorry to the world, and we are sorry kuba tusinga mu myaka. So sorry kuba tetujja kufinance this war. Chali yali mutembeyi ngairi bira site abewo na ye bine byagwawo bwachalu mu site mbu bavewo. Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu fenna.
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu.
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu
fenna.
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu.
Ndi muyimbi promote yandi ntegese bamuteka ko agateka teka mwogenda tegeka laba kesi CDPC byebichi okukakana nkoleledde mafuta na kulya nusebi wembye kuwa nesigari za kunywa na kulya unshaving.
Mulenya bakuwa batuli waguru, mulwane nyo mujeka bali waguru.
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu
fenna.
Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu. Bola lya mirimu kati okuba twagufula mulimu.
Non-stop promotions, we don't stop.